Bandiraɓe heeɗiyankoɓe, bisimilla moon e radio :fra TKVOUL e yewtere moon hawnide wuuro Barké, tawi ko juɓɓudi ndirdiri ballodiri ndiyam kew TKVOUL. E tayre ɓennude nde, Harouna e Kadjata jeehino peesoyde ɓiyiɓe to safrirde to e lawol mabɓe. Ɓe potti e Ousmane ena dugda e Issa maire o. Ko fati e laaɓal wuuro ngo, kadi e wasodirde e makko miijoji, kadi e jettor kohowo safrirde nde faade e rendo ngo hen bangue. Harouna ne fellitino tawi alda e sikkitare wande Kadjata, hono joom suudu mum ma wonanɓe maire ɓurɗo Issa, kadi omo felliti wallude
jangde safaruji kame suka e kadi beydude laaɓal
e wuuro Barké wongo e leydi Mauritanie. Gilleyɗen Kadjata e ɓesgu mum yewuyen koɓe mbaɗata.
Heɗo Kadjata, mi miccima mboɗo sikki tan Ousmane ina jogui gonga.
Eyyi, ko gonga ko alay saago yimɓeɓe kaala eto darade gam toppitade laawol mumen.
Mbeɗe sikki Ousmane ne jogui gonga, aɗa footi foɗanade lefol maire ngol, pooɗodira e Issa woteji garoji ɗi, saabu yimɓeɓe ina jiɗma, ina jiɗanma, yanti hen kadi eɓe koolima, kadi aɗa jogui wajuji moƴƴi ete mbeɗa yanana yimɓeɓe ma keɗe, kadi aɗa wawi moƴƴitinde gonka wuuro ngo.
Aɗa andi ha tengti, saabu mi tawtorenoma hebloji kewɗi ko fate hirjino e ndin mbaadi. Mi janggui gueɗe kewɗe, kono aɗa sikki ala ko jogori waɗandeme caɗele.
Mi sikkani na waɗi fayide, kadi mami walle ko mbawmi, mami wattu wonde galle waktuji ɓurɗi ko gananomi toon ko, mi wonda e sukaɓeɓe.
So ɗum gonɗi e ma, mami miccu hen no moƴƴi.
Balɗe seeɗa caggal mum Kadjata e Dieynaba naati e ƴogol ndiyam.
Holde cagtanta yimɓeɓe ka jaamol lefol mairi.
Heɗo, ko fate manda o, joni mi suwato dottude. Mboɗo yiiɗi goppami mi miccoro hakkille no moƴƴi. Wona pellital bemgal, aɗa andi to welsino bidoŋaji ɗi ha ndaso, ɗum mi ɓooyi haalandema ɗum wonde bidoŋaji koma ndene.
Jafoɗa nene,
ɗum ine metti
nene, ko bana naata ina wulla, holko saabi omo wullirni doole.
Mi andani kono hoto galle anani min mi yaaha mi ƴeewoyam.
An nene yiɗa tan mi yaada e ma.
Ƴeewam ga Dieynab, heɗomi ɓinguelam, jinmi ko koota galle kalana bamma to jaami. A jaaɓi, min mboɗo wawi hooladem.
Mi jaaɓi.
Ya heño, mi leelata toon inchallah. Ko ke
bana
holko woni?
Wonde ɗum ina metti, mi ronki tan yitude karnal ɓiyam ñakkungal. Amadou mboɗo foti nawdem o ñakkuyo nde yontere, kono mi ronki andude to battumi karnal makko ngal. Ko waɗi aɗa sohnuroni? Wona saaha mum aɗa andi ɗum no wawi himmude moftude karnal ñakku ɓiɓɓe mum ha mbawa hoolade. En janggui ɗum ka e hirdinoji men, mi ronki siftorde to battumi ɗum. Mi ƴeewi gueɗe amen ɗe foof.
Fatim, a siftoran to mbaɗɗa, a resdinomi saabu aɗa huuli faljireede ɗum. Nan galle amen aɗa wawi joƴƴude.
Wami siftori ko gonga kalɗa. Komi joƴƴitnoɗo, a jarama Kadja.
Amadou dañi lebbi jeenayyi wadde ko ñakku makko joyaɓo wattidingu ngo. Ko noon de?
Ko noon tigui, omo foti timminde ñakku makko joyaɓo. Ko adinde omo timmina hitande, ko janggo o timminta.
A tinnima bana aɗa wawi weltanade hoorema, sababude ma ma ɓiye dad e bone ñabbude, ko wayno ñaw mboofu, came, tuberculose e goɗɗi.
To ballal ko an kadi saabu wajuji ma Kadja.
So tawi no jinnaɓe sukaɓe fo mbayino nomani toppitade ñakku sukaɓe mumen, ma ñabbuli jaltanno leydi Mauritanie no wurno.
Ma ñalawma al hoolen ñabbuli ɗi e kuuɓal.
Mboɗo yakuri, jehen mi ƴewanma karnal ñakku makko.
Ɗiɗe sira miñum Kadjata rewi to Kadjata.
E miñam, to gummiɗa gay?
Komi janoɗo tour.
Hol jontonoɗo hande?
Ko Fatime yontono.
No Fatime waɗi, mi wayri yiidemo no feewi.
Omone jaam, kono omo jogui ɓinguel ngel sellani ene musira ɓernde.
Holone mabɓe?
Kumba jaaro e lebbi nogasi goho.
Ko saabi omo musira ɓernde?
Omo seeɗi no feewi, aɗa wawi hay limde birɗe makko.
kadi derel makko ina duufi no feewi kadi omo soydi
dum ko ngakkere nyamdu senindu
mi halanimo dum kadi mi wiimo yo nomu ko yaawi to safridu kono arandi ko jaabim
ala
o wi kam ala wona nyamdu du senake dum ina aray sukaabe yaarobe tobe njaarata do e saha addoji mumen kono so alla jaabi ma sellu
dum hamni alay sago o anda nyamele ngakkere nguur ina chaabo woni rafiji ina way burde bonde e rafita ko o mbodum yahatun mi jeewuyam
dum ma mojju en wayo hedama ada ande hayto turto min kari ton halama elle jom galama o hon haruna halindi yimbe fofu wonde at foti jamde lefol mergol e sumgoj garoji
ko biida ko holmo hale
ina wodi elle o halni worbe wurngo fofu e min jenana kede ma dum won hunde majjere
so mi jeewi tadel wuro danyat tan mi wi eden puti wawde dum waylude mbaylen gede de yeru bodo andi sen jubbina en besnguji di hirjinoji e rafiji ngakkere nguur yimbe be janginama haabi kebindim gede de e sahamu mabbe dendum no fotirini giloto darnde haye dole bibbe mabbe nde wonno jogibe rafiji ngakkere nguur ene jogo tiadel mawnugol beedugol hakilantagal besnguji mumen
ko gonga dum ma won hunde majjere nden baden hirjino
minya ngol lawol mi felliti mami jam lefel mergul nden non jumiraabe waabi no ramata enni ba wassalade nawdi suka mumen to safrirdu
dum ko kabaru beldo ko rewbe wurngo ina poti weltade hen
silei jainabu ngare gay he yoni hankati
ko woni nen
dilli de ko wonno ko holde en dilli
nen haydar dillan
ko kaaki janton waddi mi yaha der mi jewya mi yeta ton ko rewani lawol
ala
on goppata fenandem
yaafu
odon gandi holku saabi min mi meeda fende
ko dum wadata yimbe badata ema holen
tigirigi wadde hoto penene kam mi waday mon holare
yaafu
ko haydar wadde jehe pewnon gallo onon e koy mon
joni nene ko min rendinta nene ala ko min
ses bikonam
sukabe ma ko mojjibe no mani wana mero haruna yewtidat
ina nandi hende
be mbay kono dugdubi ni
ina nandi hen non
e bande te ka
bandirabe hediyankobe e hettiyankobe mayen jokkoy gam andoyde holko kajjata e bisgo mum ngaddante en e ko fay aroyde e yewtere men hawnide wuro barke de heblanto on dum radio tekavul dum non gonen e jam.